bandiraɓe sukaɓe jokkolɓe onon e bisimilla heɗade kabaruji ɗi studio tamani hertini wonɗi no Ousmane Niali Bouly woni non ɗo meɗe tawdade Oumar Way Gallo Bawru hono gorruɗa
Niali Bouly miɗe selli basa ala alhamdulillahi
aya bisimilla maɗa heɗi woni ko ndesi
so watti junggo gaw limbos o hollitindi wiide kabaruji ɗi ana kewi toon sanne ɗum woni majere kamɓe sukaɓe mbiɓeɓe darontofaɓe kaɓa e yurku yurku ɗum waɗi e leydi meɗen ndi keñen fa ƴewto yalla hono jande hani fuɗɗode le leydi meɗen ndi candidat en sukaɓe jokkolɓe ɗum atama sanne wotedi député en ko hani wadde le leydi meɗen ndi yewtere meɗen mini magge nde en jeehi en jotti ko oɗo suko jokkolle goto iwruɗo len jorade so warti le nokku e garantimini tan birkisanɓe calƴi
baru fedde noddirtede plateforme contre la corruption et le chômage au Mali fedde humunide haɓude yurku yurkuji e rafi golle waɗi majere kikiɗe keñe nokku noddirte place de l'indépendance ɗo bamako
le majjunɓe kolitiɗeɓe kaja murtere ko musengaɓɓe puɗɗi ñalawma hande nde ɗum ndeɗo murtere ƴeewe yala hon ɗum hani heɓidirede jogole so wona ɗum aljumare fuu ɓe jaltan keɓɓen ɗum woni yimɓele wonnoɓe to majere nde to ko cifi dow hen
ana fota lebbi tati joni komin goni le occiɗal minen du min ɓiɓɓe leydi yogaɓe wawa janggude e yogaɓe heddo cuuɗi ɗum wona hunde dartide horeɓe leydi ana hani wadde ko ɓuuri ɗum saabi kallo haala yirwere leydi fuu haala margol sukaɓem yaade janggoyde hana latade kammani min ngala bawɗe min fuu miɗe kani janggoyde ɗum woni sababu kawrtal amen ngal hande min jiɓɓe wirfade le cuuɗi e kolgaji am
baru hono mbiruɗa le fuɗɗode kabaruji ɗe yuɓɓo inɗe dartoɓe laamade woteji député e gatteɗe hikka ɗi sukaɓe hewɓe gon le dartude latade député
noon wori le majju ko yaata sukaɓe temeɗe jetto matama le hen kañi rewɓe le temeɗe nayom e noga e jeegoyom
ɓoyi ko sukaɓe leydi maliɓe jellijo kinno kala ko woli immadraji woteji leydi ndi kabaru muɗum heeɓi lawol hikka hitande 2020 banggal woteji député en ɓeɗo sukaɓe na mbara temeɗe jetto dow yuɓɓo indeji jamiraɗi ɗi Soumana Traoré yo goto e yimɓele fedde ensemble pour le Mali nder muɗum na wodi pelle sukaɓe e politique uji kewɗi o holliti kuyam makko
hakke capanti nayyi e nayyi yuɓɓe min jogui commune 3 leɗa yuɓɓe ara ɓuuri yuɓɓe capantati sukaɓe gonɗi hen ɗum woni golleji ɗi fuɗɗi hedde lawol min paami immadaragol ana jogui saɗɗa mawɗo miɗe kani tawrere ɗati banggal campagne o sa ƴeewi ko heewi e yimɓele naroɓe fuu wala bawɗe hawrintinde yimɓe le e hakkillam ɗati ɗi mi kani nanggude le campagne o woni yaade damgal e damgal
ka noon hakkillaji sukaɓe ɓe ngalda fewi banggal muɗum so wanno kuyaniɓe sanne sukaɓe dartoɓe ɓe woɓɓe kay no miila wiide no laati fuf e wi baliki en ɓe ɓe tawete e muɗum
ɗum e hunde lobbere le leydi malin saabi kulleji fa hew wonton ko sukaɓe andani sanne ɓurde yimɓel mawɓe hakkillaji sukaɓe e hakkillaji mawɓe walda
fodde nden immadraji sukaɓe na jokkiti yalla wutteji ɗi na kuncina e hoore no fewiri
Mamadou Samba Seku Ali Sisi onon ittiyaɓe e jara joni yewtere meɗen mini mag nde baru yewtere meɗen mini magga yontere nde ana fawi dow kabaru suko jokkole jaanoɗo joolaari warti
Niali Bouly hollitinde wiide wona ko jalbata fuu woni kaŋŋe wona wajibi neɗɗo yaha dow heɓa
sukaɓe hewɓe an gon golleji toon ko mbawi wadde ka joppa ɗin golleji jaa joolaari caggal muɗum yogaɓe ana niisita ko jeeyi joolaari ɗum
kanko noddirteɗo Mamadou Coulibaly o ribbama iwde le leydi France ndi tan 2016 caggal komo yettino toon le 2001 wattu joni o wonde sottude hôtel omo wonde heɓude dow hen keɓe makko
ba blabla e kuyam woni ko kanko Mamadou Coulibaly o silmini min o nangi non lawol njoola wattu hitande 2001 duuɓi sappo caggal muɗum kanko Mamadou o yaltinama
defu gaɗannomi arande soccugol gaɗannomi waɗi hen ko ɓuuri lewru caggal mumin darni mine waɗanno huttugol ko ɓuuri duuɓi ɗiɗi caggal mumin darni ana wonno e hooram wadde jande lebbi jeego nga caggal koɓe andi ɗereji ko jogui min ko wona ɗereji laaɓuɗi ɓe birfintin kan leydi am
wirfagol makko ley leydi ndi newaki fay seeɗa ka wakkat joni o batte fedde leydi Mali humaninde jaltinaɓe Mamadou Coulibaly uditin restaurant les dins de la febugo e wimakko o fuɗɗiti golle makko ndenno waɗan bawɗo makko fuf yalla golle o no yara yesso
wargol amoel yimɓel towɓe walli kan sanne mi heeɓi wadde jandeji ɓe dokkannokkan coggu transport ujunaji mari hemere puɗɗirmi golle restaurant an so allah muyi mi ɓaman sukaɓe fa heewi golle miɗe yiɗi hannude sukaɓe golle tan woni ko ittata mote
Mamadou Coulibaly yilanta fay goto nadde tiɗalla mo kanko o yeehi omo darda kala sukaɓe ɓamɓe anniya yaade njoola yo tinno heddade ga enne hinnade kala ko wawi gollude ley leydi ndi
miɗe narda sukaɓe heddo ɗo saabi tempere to ana muni ɓurɗe ɗo mi itta yagol togol hakkillaji maɓɓe saabi yagol to ana wawi waddande ɓe sitorda fuu nafa fewi huna wala e
pelle kewɗe leydi ndi madum ɓe caggal leydi ndi nangonde immadra yalla hadde witta witta o ka ɗum fuf e tawede sukaɓe hewɓe na nanga gulɗo lawol dawol ngol hoolare fuf wala e muɗum
Mamadou Samba Seku Ali Sisi on jarama baru ada horsini rege na
inshallah rege yo gati ko kittintomi non Usman Ali Buli
tawene leedi meden di himbe horsini be rege ana hewa non fu do kabar mudum festival ana wonde wadde noga e jenay lewru fevrier ndu le anderter Moussa Diallo darane ke dun andi ko hebini en do faccitan Mohamed Samassiou Ali Cissé
Moussa Bakary Diarra lolido ja soninke yusuka kio gachi rege njaltindo album mudum gubo ibamba mu kora mudum woni tinna le hitande 2016 ko hanti e tawede le album o fuf kanko suka jangirde conservatoire heba fa hande lawol e golle mako honno o yelirini
kina njittinobe kabaru ngaji di walla mi ila jimi di an heba law
ka dum fu tawede suka be hobe leedi mali nakini dido gachi di faiso yogana fonda be rapper mb ketanna abdul sko rege man puddo do fay boyali lata de rege man
himbe la fa he fu milnomi rapper mi de jatiro hore an jimo rege
o do jangino kabaru gachi to inatun mamadou modi sako e kuntanabo hore finataba e wi mako mi joji be do suka be artiste be njaja sanne
jimo be rege be hebay lawol nadde ne laabi bawdi waddude kebal ngal himbe fu don won wakati keddo daraja modo mum jihi e juuda himbe jimobe hononi askia mohammed umar koyite o wakati goto yihi wargol rap wure nokkuto fe goto jondaraaji
yalla huncande hore dido gachi di woni ko kawrutal festival na landine hitande fuf wonande rewbe sedan gonbe der ido kabaruji di hono kanko sista mam hikka woni cilol sappo e jobol kawrutal makko festirege yamberende yo nyande asawere to musée national
baru ciagal festirege janjereji hedi ngodi kasen le ciakita yonterende
kanko inde andite noddirteedo Salif Keita o jono duubi chapande joko fuddi jimi o mo hani yambinte do nokko noddirteedo jatalan jimobe hewbe ngaran tawede ton Ousmane Ali Boudi
baru jamma ko wattu 23h to cinemaajika babe mbaki do voile secret film on hani hollede kasen be kabena jewdo yonter jabbende fu ana mbawi hawro woyde hen
basi fu wala le hen
e nyaara joni kabaruji haro caldi championnat national ligue 1 19e journée fi le ciakete yontere yabinende
jaba buuji di ani Ousmane Ali Boule 11 créateur à somme 0-0 ASBAS police 0-0 Real de Bamako hawi avenir club Tumbutu 3-0 SC Dougoulawla hawi Mamahira 3-0 Sabana Mopti et Yelen 1-1 Stade Malien du hawi COB 1-0
jokingol 8e de finale ligue des champions match ngaji beldi pino le yontere nde
jaba buuji di ani holiti ndi widi Napoli kan Barcelone gadi 1-1 Bayern Munich du wadi Chelsea 3-0 Lyon du hawi Juventus 1-0 Manchester City hawi Real Madrid
baro mi mila acira ni kabaru di hande
non jati acir tan dido kabaru ju Ousmane Ali Boule holi tindi wido so mbaggu weli tan yoni ilede fa hande fa ndi fe no ko na andir on yotri meden no dirten tous o gerende ana wara